Akatunulia ekifananyi ekyekkumi. Lwali lumu Katonda n'asindika malayika eri Koloneeriyo. Koloneeriyo ono yali omusajja ow'amaanyi mu magye g'Abaluumi. Malayika kyava agamba Koloneeriyo nti Katonda akusanyukira nnyo Koloneeri, era awulidde n'okusaba kwo, era oteekwa okusindika abasajja mu kifo ekitiibwa Yoppa, n'oyita omusajja ayitibwa Peetero okujja mu nnyumba yo. Era Koloneeriyo n'akola bw'atyo. Koloneeriyo omusajja oyo omukungu yasanyuka nnyo bwe yalaba Peetero ng'azze, era n'afukamira. Peetero kyava amugamba nti, "Nedda, nedda, nedda, yimirira." Kyava amugamba nti, "Nze siri Katonda, ndi muntu buntu nga ggwe." Peetero kyava atandika okwogera eri abamawanga abaali bakuŋŋaanidde mu nnyumba ya Koloneeriyo. Peetero kyava abagamba nti, "Mumanyidde ddala nti kuba okumenya mateeka Abayudaaya okwetaba n'abamawanga. Naye Katonda yandaze mu kwolesebwa nti siteekwa kutwalanga abamawanga okubeera ab'omuzizo. Ensonga lwaki nzize wano?" Awo Peetero bwe yali ng'akyayogera, Omwoyo wa Katonda n'alyoka kka ku baamawanga bonna abaali awo. Abayudaaya abaagenda ne Peetero ne bafuna okwewuunya n'okutya okw'amaanyi, kubanga baalaba ng'Omwoyo wa Katonda aweereddwa abamawanga. Peetero kyeyava agamba nti, "N'abamawanga bafunye Omwoyo nga naffe era bwe twamufuna?" N'agamba nti, "Siraba nsonga ebagaana okubatizibwa mu linnya erya Yesu." Kiki ky'oyiga mu musomo guno? Ekigambo kya Katonda oba ekkubo lya Katonda si lya ggwanga limu, naye ly'abantu bonna nsi yonna. Era n'ekyokubiri kye tuyigamu kye kino: mu maaso ga Katonda ffe ffenna tuba twenkanankana, era tuteekwa okutwala omukisa gwe gumu okuwulira obubaka bwe, era tuteekwa n'okutwala obuvunaanyizibwa okugenda okubuulira abalala ng'abatume bwe baakola.